ድሬ ዴሞክራሲ አኩማሬ ፉለጀነ ፕሬዝዳንት ናኖ ኦሮሚያ ቲፊ ኢታንቱሳ አዴ አስተር ማሞ ያውጂ ረቧኔ አከጋባስ ኮሬጅ ዱጋሌ ሶፒዲዮቲ ጀሩለቹዩ ኡጂ ራ ቡፈዳፍ ቦይ አካ ኦዱዲቢ ተሞ ከሱመቱዩ ህሪር ኦሮሚያ ከኢሳ ዳቡ ዋን ደደበኒ ፊሱን ቆፋለም ኢትጋፊ ኡመታለ ዴቢሱ ዋን ደደበኒ ፊውጂ ረቡሰን ተነረቲ ናሞን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከዱሬ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ ዱብሴ ጀሬ ኩለቹ ጅጂሩኒ ዋን ፊቱ ቀብዲ ዮካናሞ ሞርሚ ኦሮሚያ ከኢሳ ዋን ዳብ ተፈካቲ ማል ፈካተናን
ዶክተር ነጋሶ ዳበኒ ዲሞክራታው ኡመተሮሞ ዮካን ዳዲኦን ወልገይ ኮሬ ግዱጋላ ጌጌ ፈቹዳን አንጎ ቶላኖ ጀቹን ዱረታ ዳብቻ ኦቦ ሙክታር ከዲሪፍ ኢታንቱ ሳኒ አዴ አስተር ማሞ ታይታራ ቡሱሳ ቤክሲሴጅራ ዳምኒ ኩንከን ንጀዱ ጋፊ ሳን ኤፈተኒን ታይታራ ገለክሰኒ ደከን ንጀድ ገመብራቲንሞ ሚዲያ ዋሱማፍ ከብራረት ከነን ዱበተን ኦገኖኒ ለመንኩን ሞርሚየሮ ኤራ ዳፎርሚያ ከሰት ጌጌ ሰማቱሬፍ ጋፊ ኡመታቲፍ ዴቢከኑ አንቀቹ ሳኒቲን ጋፈተመኒ ዴቢዋን ዳበኒፍ ታይታራከቡ አንታስ ዘመን ጀረኒት ከዱበተን ሜስን ከረከምትላልቱ
አናቡ መነገ ቱን እደደገ ረፈይ ባይት ያዱን እንደንደ አንቱሬ አጣው ማለ ዱጉማ ወገኖተ ጉጉዶታ ፕሬዚደንቲ ዳፊ ታና ፕሬዚደንቲ ኦሮሚያ ቡዘሊው አናፍ ኩኒ ዋኒ ቅኖሚቲ ፕሬዚደንቲ ዳፊ ታና ፕሬዚደንቲ ናኖ ጉዳ ተኮ ቡሱኒ ዱዛኒ ሞበነሞተ ገረብራ በከ ቡሱኒ ዋን ጉዳ ጋፊንጅሩ ተስካንፊን ፉዳተሜ ኩኒ ማልጀቹዳ ከንጀሩዳ
ሜ ማልጀቹዳ ኦፊስ ጋፈተኒ ታይታራ ቡዋኒ ዮካኒሞ ዴቢከኑ ስደደበኒ ሚሴንሶን ኮሬ ግዱገላ ታይታራ ሳና ቡሰን ማልጀቹዳ ኩን ዳበተ ዲሞክራታ ኦሮሞቲቪስ ሶቺየሮ አማገገ ፈማጅሩፊስ
ኦፊስ አሪቲ ታይታራ ቡዳ ጋፈተኒቲ ከንጀረሙ ትቆሼ ዋን አመንሲሱ ሚቲ ጋልቂም ሰሙ ማሊፊ ዋና ከሊኩም በረማዱ ሮባት አከሪኩን ጠለቱ ቆዳ ንቱቡሴ ንቡሰን ጀቹራ ዮኪስሞ ወርቡሰን ንቱቡሴ ጀቹራ ፈዲሳኒቲኒ ቡቡአኒ ሰኒ እረዲባኒ ደርቡኒ ዋኑ ወጅሩዳ ከነት አመሌ ጉማ ኦፊሳኒቲ ታይታጋ ማራቡዳ አፍጋፈተኒ ነትፈካት ዮጋፈተኒ ሩቴ አክት ጋፈተኒ ሂንደጠብነ ሁልነት ሆጂ ሆጀቹ ደብነ ጋፊ ኡመታስ ዴቪሱ ደብነ ቻሌንጂ ንት ዱማ ረኮን ዱማ ንትባ የቴን ደብነ ቱ ካራገለክ ዲና መገረብራ ዳከንኒ ወያ ዮጀደም ማሌ እንደ ከስማኒ ኦፊሳኒቲ ጋፈተኒቲ ከንጀረቡ ኩን ዋዳ አመንሲሱ ቢዲ ቹኮቲ
ዶክተር ነጋሶ ሲን ዳባከነ ከሰቱርተኒ ገኖቶላኖ ከሳስ ቶኮቱርተኒ አቺ ቦደሲሞ ፕሬዝዳንቲ ቢያታተኒ ቱርተን ኦገኖኒ ኩን ለሜን ታይታራ ቡኡን አመም ጅጅረ መፊዳ ኦገኖኒ ኩኖ ዮተሪ በዲና መማቶ ጀተም ጅራ ጀዴ ዳብቺ ከያዱ ተዬ አከ ኡንፋታ ኮ ኦገናቲ በዲን ሙለታን ሲነርጊተን ማልቱ ጅራ ወጂ ዳባሰን ወጂ ወልቀበቴ ከንጎቹ አንቀተ ማሊ ራቡ ሳኒቲኒሞ ዱጉመቲ ፉርማተ ማሊ ዱፉ ደንዳ
igani buanti isani sila gochun irature yo isabakangau dadawani fudatamu fidide bukenya oyejere ni na galakizani wangudara gafiga gudaba efidagara fulerwat wanti to wamba itujira yechu takanandru jabikuni halad demature yo tarim dalbata kara gubbatin ittiyame dibba guddan ratti dalate dibba guddasan bakkangau daf dadabani lunate sankana busani namagara braddo busuni rakkubarana ka ature wani tunatti fakkatu indikuni semoto kokasani gimoto kodora butani garabraddo tokotti busu je kanjedam busuni wani fitu yodo gumagaru jerikund zaman dibba kara oditti duru challenge godani ahmeda dan mormani ise ummatni fi misensi gaddalla gafatu dadabani rutae jabikun kambuani loda dawda fi IPRD fiddutiyu gafi gudda kazuwam tendawle na latfakata maljichu koti OPD on dadawoni enyumasa argisisu jal kabut jijjiirraa ta'a yoo dhuguma kana ta'e.
Dr. Nagaaso, gararraadha yeroo jettani ihaadeg irraa jechuu keessan immoo akkuma sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis qeeqxonni adda addaa dubbatanis adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irraa jechuu keessan gararraa yeroo jettan.
Sooshaal miidiyaan warra TPLF'tu murteessa waan hundumaasa jedhani inni waggaa baay'ee dura tarii ta'uun danda'a ture malee amma garuu natti fakkaatu akka IPADF'tti akka addawaawitti jechuu kooti malee akka TPLF'tti jechuu kooti miti. Tariidha achi keessatti namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti yaada fiduun danda'u walii wajjin murtee kan murteessan malee nama tokko yookiin dhaaba tokko duwwaa miti kan murteessu kana jechuu kooti.
Siseensiin gaafadha yeroo baay'eedha kan hamatamu dhiibbaan jiraa kan dudduba taa'ee hoogganuuf kan ajaja kennu hoogganoota TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay opiidiyoon ofiisaa of danda'e dhaabateen jiru akka dhaabaatti hoogganoonnis kan isaan filatanii abaloo filatamu jedhanii yaada kennantu filatame geggeessa ka jedhu yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee dubbatama. Mormitoonni ni dubbatu namoonni sadarkaa adda addaatti kaasanii amatu sin dhaaba kana keessa turtan ammam keessa jiraa dhiibbaan irree TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay opiidiyoo keessa yookaan immoo dhadhoo keessa.
Egaa ani bareedanii dhadhoodhaaf addawaawii keessa bahe gara waggaa 16 deeman natti fakkaata. Waggaa 16 sana dura yeroo waggaa 10 achi ture sadarkaa biiroo addawaawii jira sadarkaa sanatti opiidiyoon dadhabaa ture. Sadarkaa waan halle qopheessuu sagantaa qopheessanii yaada qopheessanii koree hojii gaggeessituutti fiduutii fi itti mari'annee murteessuu irratti waajjira addawaawii keessatti bakka hin qabu ture. Kan achi keessa ture Toolleedhaa, Toolam Zaggadii, Barakatii jara kana kan achi keessa ture malee opiidiyoon achi keessan ture. Guyyaa guyyaa hojii dhaabaa kan hojjetan. Sadarkaa koree hojii gaggeessituutii fi sadarkaa koree giddu galeessaatti yeroo mari'annu. Kan baay'ee dubbatu yaada murteessu kan kennu mallas ture haasaa irratti yookiis yaada kennu irratti wal caaluun jira jennaa ta'e malee hamma kanatti tinaan ture inniyyuu laafaa dhufeera gara dhumaa irratti yeroo achi keessa ture egas immoo cineera natti fakkaatu maaliif ijoolleen OPDOs keessa lixanii kan geggeessaa ture jiru biiroo keessa sadarkaa geggeessaa biiroo irratti.
Dr. Nagaaso walumaa galatti yeroo laallu. Bakka Obbo Muktaar Kadir jechuun durataa dhadhoo ka bu'ee ka afaan yaa'ii mana maree caffee Oromiyaa ta'an Obbo Lammaa Magarsaati. Kan bakka itti aantu isaanii bakka aadde Aster Maammoo bu'ee immoo Obbo Warqinee Gabayyooti. Gama biraatiin immoo gaaffiin ummataa gaaffiin hiriirtootaa jabaatee jira. Mormiin bakka adda addaatti jira. Lubbuun namaa dhabameera. Namoonni aarii qabu. Tarkaanfiin amma fudhatame kun tokkoffaa. Dhadhoo keessatti ammam jijjiirama fiduu danda'a akka dhaabaatti. Lammaffaa immoo gaaffii hiriirtoonni bal'inaan gaafataa jiran waa'een maaster pilaanii jira, waa'een namoonni ajjeefamuu jira, waa'ee mirgawwan adda addaa gaaffiileen dhiyaataa jiran jiru. Kanneeniif ammam deebii ta'uu danda'a, ammam furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu.
Akkas jalqaba irratti jedhee inni kun icciti isaanii beekuu baannullee akkanatti fakkaatutti ergaan dabarfamuu barbaadu jira natti fakkaata jechuun eenyu biraa jechuu kooti miseensota dhadhoo bira rakkoon Oromiyaa keessaa hiikamu ture jira hiikamuudhaaf immoo akkaataan itti hojjetamaa ture sirrii miti isa kana sirreessuu qabna. Kanaaf hamma hoogganoota olaanaa buusuu duwwaatu hin ta'in isa caalaayyuu darbinee deemuu dandeenya kan jedhutti eenyummaa isaanii argisiisuudhaaf waan murteeffatanii ka'an fakkaatu akkanatti fakkaatutti. Kanaaf meen ilaalla jarri kun jara kana buusuu duwwaatu hin ta'in warra bakka isaanii buusanis hin dhiisu natti fakkaatanii miseensonni bal'aan jechuu gooti. Achirra darbee iyyuummoo. Haala akka kanaan duraa akka baran ta'aa turetti addawaawiin akkasittiin cal jedheetti akka fufu barbaadu natti fakkaatani tarii jijjiiramni waa dhufuun mala kan jedhutti akka abjuu natti mul'ata jechuu kooti.
Qaama hoogganaa dhadhoo duraaniif pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'een si galateeffadha.